ngokukaLuka 19, wangena eJericho wadabula khona. Bekwa kukhona indoda igama layo linguZakewu, ingumtheliso omkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, yahlulwa ngenxa yesicungo ukuba yayimfushane. Yagijimela phambili yakhwela emthonjeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi, uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini, bheka, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye impahla yami, kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngibuyisa iphindwe kane. UJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kuthe ukuba bakuze lokho, weleka walandisa umfanekiso ngokuba ebeseduze neJerusalem nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Fuwathi ke, umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso abuye. Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi, wathi kuzo, khwebani ngabo ngize ngibuye. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso wathi azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuthi yileyo nale izuzeni ngokuhweba. Yavela-ke eyokuqala yathi, Nkosi, umina wakho uzuze omina abayishumi. Wathi kuye, kuhleke nceku enhle, lokhu ufunyane uthembekile kokuncinyane, uzakubusa phezu kwemizi eyishumi. Yafika nesibili yathi, umina wakho Nkosi uzuze omina abayisihlanu. Wathi nakuleyo, nawe yiba phezu kwemizi eyisihlanu. Kwafika neye yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endangwini. Ngokuba bengikwesaba lokhu ngumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Wathi kuyo, ngiza kukwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngumuntu olukhuni, ngithabathe ngakubekanga, ngivune ngakuhlwanyelanga. Awufakanga ngani imali yami ebhange, mina ke ekufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo na? Wayesethi kwabo bemkhona, maphuceni umina nimnike onawo mina abayishumi. Kepha bathi kuye, Nkosi, unawo mina abayishumi. Ngithi kini, yilona lo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwaphucwa nalokho anakho. Kodwa lezo zitha zami ezazingathandi ukuba ngibuse phezu kwazo ziletheni lapha nizibulale phambi kwami. Eseshilo lokho waqhubekela phambili wakhuphukela eJerusalema. Kwathi esondela eBhetifage naseBhethaniya ngasentabeni ethiwa yemnqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe ethi, hambani emzaneni obhekene nani. Nothi ukuba ningene kuwe niza kufumana ithole lembongolo, likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi, nilithukululelani na, anothi, Inkosi yalidinga. Ababethunywe bahamba ke, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe besalithukulula ithole, abaniniyo bathi kubo, nilithukululelani ithole na? Bathi, Inkosi yalidinga. Base beniletha kuJesu babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Verse 36. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. esesondela ekwehleleni kwentaba eminqubo, isixubo sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokudumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemsebenzi yonke yamandla esiyibonileyo. Sithi, ubusisi wombuso ozayo egameni leNkosi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Abanye babaFarisi besesixukwini bathi kuye, "Mfundisi, bakhuza abafundi bakho." Waphendula wathi, "Ngithi kini, uma bethula laba amatshe azangumemeza." Kwathi esondela, ewubona umuzi wawukhalela. Sengathi ngawazi nawo ngalolu suku okuthula, kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. Ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakukaka ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxa zonke. Zikuwise phansi wena nabantwana bakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Wangena ethempelini waqala ukugxosha abathengisayo. Wathi kubo, "Kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenze umume wabaphangi." Wayesefundisa ethempelini imihla ngemihla, kepha abaphristi abakhulu nababhali nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. Kodwa babengatholi ukuthi bangenza ngoba abantu bonke babebambelele kuye bemuzwa.